Square Music.
Haya, niwekeze kwako, upendo nikope, nilegeze macho, nilewe adikope. Wenzio, wenzio, nakutazama kio. Baby no, baby no, usitamani nisho.
Kaweka, nikizungusha.
Kaweka,
nikiinuka.
Kaweka,
kalivyo na mizuka.
Kaweka,
asay, mama ya.
Kaweka,
nikibinuka.
Kaweka,
tata naipukuta.
Kaweka,
maka kwa ukuta.
Kaweka,
ipeleke adiboda, ikinasia irudishe Rugoba. Na maungu amenoga, iroja shoka mama unakoga.
Oya chenchi siba, chenchi siba,
yeah.
Ima nime kabisa mazima. Ola nitwe fata, nitwe fata,
yeah.
Adiva chini leo na vichuma.
Ya solo, nipapase kama solo.
Nikizungusha.
Kaweka,
nikiinuka.
Kaweka,
kalivyo na mizuka.
Kaweka,
asay, mama ye.
Kaweka,
nikibinuka.
Kaweka,
kana ipukuta.
Kaweka,
maka kwa ukuta.
Kaweka,
irudishe kabisa kwa gamba. Tuwekwe kinani, fikiche, toe na maganda. Upe maruani.
Zambatie, ingate. Avumbabia taki kote. Nambamatie, ingamate. Avumbabia kote kote.
Marioshe, gari limezima kona. Hadithi uongo na kweli, ili niweze kupona.
Asa nikokote mbaka chama. Chutama nione ma cinema
na
nakula kuku na mchama,
yeah.
Unola paka chongo la kutegenya,
yeah.
Kaweka,
nikizungusha.
Kaweka,
nikiinuka.
Kaweka,
kalivyo na mizuka.
Kaweka,
yeah.
Asa mama ya.
Kaweka,
nikibinuka.
Kaweka,
tata naipukuta.
Kaweka,
maka kwa ukuta.
Kaweka.